Abazadde bali mukeetalo nga balindirira ebyavudde mu bigezo by'akamalirizo eby'ekibiina eky'omusanvu, biyite Primary Living Examination PLE, eby'omwaka oguwedde 2025 ebigenda okufulumizibwa olunaku olwaleero ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga ekya Uganda National Examination Board, UNEB. Bino bisuubirwa okufulumizibwa Minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo era mukyala w'omukulembeze w'eggwanga Janet Kataha Museveni ku ssaawa 11 ezookumakya, ku ssaawa 5 ezookumakya. Abayizi 81,810 bebeewandiisa okukola ebigezo bino eby'ekibiina eky'omusanvu mu Uganda mu mwaka oguwedde ogwa 2025 ng'omuwendo gweyongera ebitundu 2.5/10 okuva mwaka ogwa 2024. Ebigezo bino ebyatuulibwa ng'ennaku z'omwezi 3-4 Museenene w'omwaka oguwedde byakolebwa abawala 242,398 ate abalenzi bali 379,589 mu bifo 16,180. Twogedde n'omwogezi wa UNEB Jennifer Kalule Musamba era aliko ensonga z'alungamizza.
Yategeeza abantu nti tukuli ready ebibazo bigenda kufuluma naye kitwagala okukubiriza abantu nti kasitoma okbanaminisita amala okuyirizinga basobola okufuna makisi z'abaana baabwe via SMS banokanga bamanyifu index number ey'omwana nikyo kimala okugwa batunuulire nnyo biodata obutuufu obwa biodata nibaba babuwadde okulanyika waliwo mistake yona yonna nga baga ogikolekitinga bajja gikolekitinga mu wiikisi nga bbiri bali batubuulire
mu ngeri y'emu abazadde baweereddwa amagezi okugenda mu masomero ge basobola n'obubonero bw'abaana baabwe bukkirizibwa okusingawo okwegomba amasomero ge bayita kiraasi esooka. Ebiseera ebisinga abazadde basanga akaseera akazibu okunoonya ebisale by'amasomero nga agasiniya okusinziira ku ssentebe w'essomero lya St. Cyprian High School ky'abakadde Joseph Kamya.
Gwe kositobera ng'omwana omanyi ky'oyagala ojja kukifuna mu ssomero gy'ogenze kyekiri kasitoba akakoze follow-up. Jjukira okusomesa omwana ekisetra yango waliwo obuvunaanyizibwa bw'omuzadde, waliwo obw'essomero, waliwo n'obw'omwana yennyini. Ne w'onoogenda gye weegomba nga toyina muraale esoma era bajja kkutema oveeyo. Bw'ogenda gy'ogenza waliwo obusobozi bwo ninga si waliyoyagala era ojja kukola ekyoyagala okikole. If you don't get what you desire, what you love, love what you get. Ate bw'otuukayo gye kikola